I'm at zambury.com. Super vibes. Super vibes.
Your boy.
It's a Danny's Music Production.
Mambuye Yesu ndi dalira, ndipo mwe Yesu nzamira. Jehova, mumandi sangalaza, malamulo sindi wara. Mumandi kuira zanja, ndika mamira ine. Yawe, kuyenda ndeka inendika nika, kumandi kweza inendika sika. Jehova, mukale wanga driver, utenga wanu ndifalisa. Osamva ya samve, koma ine nivabe. Yawe, yawe, uliko sendinga bide. I'll follow you. Yawe, yawe, chiricho sendinga chide. I'll follow you.
Ndeno ena mandiseka, mbuye kuyenda nanu. Ndi mabindu lanji, ndipo ena mandi jaida, mbuye kuyenda nanu. Ndi mapaisa chani, koma iwo sadziwa, amango chimwa chirunga mo amadziwa. Ndi nunoka yawe, wanta wizonse. Koma iwo sadziwa, amango chimwa chirunga mo amadziwa. Kote ndi nunoka.
www.amadzambiwi.com.